shall be the creator.
Bali watu fawalu gelai. Ndiyo mwezani tagulwa. Uyo mama tagulwa. Yetaga kuwa ulichenina. Mbekawa gashukali nguleta. Akanyama kuchoto mwushuza. Webase motu nungotemesa. Oh yeah yeah. Gwenjo gela kuchichi wangu mumu wafa. Kufuke jejo yolelwa. Kulirucha kwenu yeye nidwa. Usana chisinga kwe mama. Kamfuwe mama mfuwe. Kamfuwe kusanyuse. Kamfuwe mama mfuwe. Nakatono kenina. Kamfuwe mama mfuwe. Kamfuwe kusanyuse. Kamfuwe mama mfuwe. Nakatono kenina. Lord have mercy. Let me murder. Chala. Mkwanu kwa mama tukugela gila nyoku kwa girlfriendi. Tegu ni mu disappointmenti. Tegu missing appointmenti. Mboli wenzi chukida wewe firi zanga. Ukwambalaga kumesa kepei. Ngoya gara tusome. Fetuli kununula umaseyo. Obufumu boli na gwe mama noto manyi badiasi. Ulabo nsitule miezi mwenda katutide. Abanji baba sula mkabionjo. Na yego waguma nukuza toto. Mami you're a blessing, mami you're a blessing. You're a blessing from Jah. Kamfuwe mama mfuwe. Kamfuwe kusanyuse. Kamfuwe mama mfuwe. Nakatono kenina. Kamfuwe mama mfuwe. Kamfuwe kusanyuse. Kamfuwe mama mfuwe. Nakatono kenina. Lord have mercy. For me murder. Chala. Mwena dingo mutoze. Sachi sumila. Sachi kinila. Omusande chaitamu oku ukuza. Kati nkuse enzikiriza. Mamuli mozida gwe ya tukuza. Breakfast in the morning. Every morning. Mama sinikwera miranze. Kamfuwe mama mfuwe. Kamfuwe kusanyuse. Kamfuwe mama mfuwe. Nakatono kenina. Kamfuwe mama mfuwe. Kamfuwe kusanyuse. Kamfuwe mama mfuwe. Nakatono kenina. Lord have mercy. For me murder. Chala.
Huge your boy, yeah. Grand Marshal with creator, mercy fire. I love you, mama. Yeah, yeah. Ah.